Here's another one. Here's another one.
Amechopokana mjani umezima mazima si bado tuko mtani tumepima wazima Wanashoboshobo za kungata maneno Chiria msumeno na kukata mdomo Na kiherehere kutuchimbia mashimo Wamesha zamia ila si bado tumo Nasikia na nifatiria Hawajui nilikotokea Na maneno na nipakazia Hawajui na vowachukia Nasikia na nifatiria Hawajui nilikotokea Na maneno na nipakazia Hawajui na vowachukia
Ujaurizu shaungia shogo Una mana gani kujipresi shogo Ujaurizu shaungia shogo Una mana gani kujipresi shogo
So mda unabado naleta shogo Kasemi tena yo maneno ya kwa shombo Wanipiga vijembe the chin chin Bona safi tumekutana mjimjini Ibilisi chetani hauna dini Kufatafata ya watu ndo masikini Ole yao walo kinga bila ngao Dawa yao bado na wapa kibao Nasikia na nifatiria Hawajui nilikotokea Na maneno na nipakazia Hawajui na vowachukia Nasikia na nifatiria Hawajui nilikotokea Na maneno ananipakazia Hawajui navowachukia Na
wakukota kama mtoto mbichi Na wachape upe kama koko bichi Unapiga simu unacheka sana Eti tulikutana gabirikana Kwangu bola lisonge na sokureta wenge ya kujuana Na kujuana Napopiga masonge story mtahani zinagungana Zinagungana Ujaurizu shaungia shogo Una mana gani kujipresi shogo Ujaurizu shaungia shogo Una mana gani kujipresi shogo
Nasikia na nifatiria Hawajui nilikotokea Na maneno na nipakazia Hawajui na vowachukia Nasikia na nifatiria Hawajui nilikotokea Na maneno na nipakazia Hawajui na vowachukia
Shogo, hey, 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 hey Shogo, hey
Nifatiria, hawajui nilikotokea Na maneno ananipakazia, hawajui navowachukia Nasikia na nifatiria, hawajui nilikotokea Na maneno ananipakazia, hawajui navowachukia
Here's another one
Touch sound.